na kwa sababu mjinga akishaambiwa inakwisha. Si, kwa sababu ujinga ni kutojua, maana hujui ilifanyika nini. Sasa ukielezwa ujinga wako unakwisha. Now you know. Ujinga ni ignorance. Upumbavu ni foolishness. Ni foolishness. Na foolishness ni kipaji kama ufupi na urefu.
Reason you know that he did.
Wali tusaka hawa tupati toko misele. Pia wanangu toka maketo nyumbani kelele. Fina na Rose pishani na Joe na saka michele. Nebeba mitai na P-Sway so tasema nyelele. Kama nyelele.
Waje na tema maarifa kwa sababu kichwani kitabu jichanganye vikiwa kijana nkizeka ukibonga natoka na mkwaju wa 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 juu maneno can kill nobody vile I'm in business suit and tie utasema mwaisa mtumbadi bro 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 nenda kama boss mobimba nenda kafkab no kinga miadui yangu maskini na ujinga I know what I say miss no Netflix maybe you can kill yourself if you ain't my goddamn fun. I can never look at you. Just my God, I see what is on. I'm zungu. What about a 1.2? Who's going 1 and 2? Bubblegum rappers, yo, that's a bubble I'm chewing. Ukija mtani ku number 1. Soko la mta bila ubisha 1. Mwona tamani wana shoot like gali. Mind in attack and wana shoot like gun. Feeling like jiga, what's other than one? Highs like all might, holy like none. Kwenye mitandao wakipanga top 10. Mimo wani pange mimi ni number 1. Peace.
Wali tusaka, hawa tupati, tuko misele. Pia wanangu, toka maketo, nyumbani kelele. Feeling like Rose, pishani na Joe, na saka michele. Nebeba mitai na P-Sway, so nasema nyelele. Kama nyelele.
Baba wa taifa mtani ndo sifa ushamba umekuwa cool kabisa. Mma siwezi kufa nani legendali wa Kenya kiusa. Ninafanya vitu vya kuishi milele yote jamezima nina igusa. Mbele sana ya muda hatupele lusajo ifinja fio somewhere. Mshindi mwana mapinduzi jiniasi lelo gunduzi. Kwa masungu ingamu mbuzi wakujoba fiki watoto wa juzi. Kina dada hazi kabisio newsi. Chosi mangala kipande harmonize. 50 centi wambea paradise. Utawala kizi mkazi yeah. Watu baki cheka tu wafanya contenti hela tu. Mtaji wetu vipaji vyetu akili zetu tu. Watu wetu ndo shamba letu so kuishi kwetu tu. Nyumbani salama nzikwe mbea tu. Ndoto zinaishi ishi kuzifata ni ubishi ubishi. Kuwa kitu so rahisi kuachia kila kitu in peace. Umoja wa fisi kukaya misi. Yone juani kiwa Yesu walimsaliti kwa kumkisi.
Wakitusaka hawa tupati tuko misele. Pia wanangu toka maketo nyumbani kelele. Feeling like Rose pishani na Joe na saka michele. Nebeba mitai na P-Sway so nasema nyelele. Kama nyelele.